hatimsafi.com.
My baby, fanya kumukumbaza Nizibe mdomo niwe bubu Sisemi kitu na nyamaza Kauki shindo akuema Na kupapumzi chukua Unipeka ukirema Kizidi kunichachua Si unajua nyota njema Ujali kitoka jua Wando wangu chanda chema Moyo nimekupatia Oh, maradufu mimi na kupenda mimi Uwendo wangu wanoro haini Nita kusamini, pendo lako tini Nita lilinda, sito lutupachi Maradufu mimi na kupenda mimi Uwendo wangu wanoro haini Nita kusamini, pendo lako tini Nita lilinda, sito lutupachi Ulipo wewe, donipo mimi Ulipo wewe, ndo nipo mimi Ulipo wewe, ndo nipo mimi Ulipo wewe, ndo nipo mimi
Oyo, SLI, oyo Walitabiri mwaka jana Mwaka huu tunachana Kwa uwezo warabana Si bado tupo Na tunapendana Oh, oh Walomba tuwachane Dua wameomba vibaya Tukipishana nao Tupo pamoja Waondoa nao na haya Niponae Natambanae Navimbanae Paka sasa na enjoy nae Oh, my baby, my baby Nifanye unavyotaka we
My baby, my baby Nifanye unavyotaka we
Ulipo wewe Ndo nipo mimi Ulipo wewe Ndo nipo mimi